Fantana Music.
Tanipata zaga city, aire niko fiti ni meloria, aire utanipata zaga city, aire niko fiti ni nateka, aire utanipata zaga city, aire niko fiti ni meloria, aire utanipata zaga city, aire niko fiti ni nateka.
Cheki. Ah, sato imefika mina filkani ndoto. Uko sinacheda mina nukatu msoto. Rada imejipa cheki nimeshinda loto. Mademu amengara suta dhani ni mapoko. Hapa kule kule kila mtu lukumoto. Otomoto, uda usidunge kombo zile kolombo. Uda utachoma foto, upigwe ngoto. Na maboy tu wa ghetto.
Utanipata zaga city, aire niko fiti ni meloria. Aire utanipata zaga city, aire niko fiti ni nateka. Aire utanipata zaga
kiza mambo tunapiga underwater jogeto kwa wadosi kisiri tunaumoka lipeski biriski jana sikuzia na posta nataka joni jote attention ikuwe most cheki doba ni genye ngoja upatane na winners tema teketeke mistari zimenyanyiswa doba ya mabombe geto ya wadosi kinara na kafunga mistari na zidi home eye mistari muzipiga kana nyanya ndo mana nikitema zinalambika na lada mutaka niririme zinikute zininais ikifika nikucheza mucheza gana ipas changanya makoro tukitaja seidiva napenda kakijipa kakichachisha na shisha na vile niko hai minapenda kuririma ai minapenda kuririma
utanipata zaga city aire niko fiti ni meloria aire utanipata zaga city aire niko fiti ni nateka aire utanipata zaga city aire niko fiti ni
niko zabe ni mechizi, haire na manyaru zimeshika. Haire niko zabe ni mechizi, haire na manyaru zimeshika. Haire masa mzimba dom na mavilding. Majiseti kisa dam na tabia za dam. Cheki pisi anakam masa bini mpin. Hila mini mejam kwanza leo sinaham. Aturaz ni madam amebeba hizo gam. Anaenda kwa karam. Mida ti ti yani niko matinting.
Mupenda boya memedi juu lazima ye ni pedi. Mi always kuwa ready mali yangu ukidai. On bed niko ready mali safi mitakupa. Bila stress wala goya kamchezo kata nice. After game imedai denta ya pyesho. Mokoro akizusha rada zake we izia.
Utanipata zaga city aire niko fiti ni meloria aire utanipata zaga city aire niko fiti ni nateka aire utanipata zaga city aire niko fiti ni meloria aire utanipata zaga city aire niko fiti ni nateka.
It's Fantana Music.